kumalizana yeye. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashani ya kishia. Alikutana na wengi ila mtamni mimi. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashani ya pia. Kazi onja tende na sukari ila miwake asali. Anila kukate na chai mindo yake tam. Sitokuacha moyo na kabidhi nafunga kurasa
deka deka
na uko na mie
deka deka
kama ujiachie
deka deka
kama mtoto kupembeleza
deka deka
I love you my baby
Kanchota, kanchota, kumwacha na ogopa, na isi nitakufa, I love you my baby. Chochote ananipa, napata na chotaka, sina shaka, sina pupa, I need you my baby.
Amenipa furaha kwenye dunia, she's my number one, I call her my sweetie wawani. She the one for me.
Na mina ahidi sitokuacha moyo na kabidhi nafunga kurasa
deka deka
na uko na mie
deka deka
kama ujiachie
deka deka
kama mtoto kupembeleza
deka deka.